Fifi Zoe on the beat.
When I great dick, call la feature la scene. Sarah J is all alive. When I blue dick, call la feature la scene. Madonna go ja reply.
Kuna goshodo ameniweza, na nasikia lazima kudekeza. Chida ukingia inameza, na nasikia huyu dema na itwa Fatuma. Anapenda za mabuda Fatu, amejaza nyuma kahuda Fatuma, tuwa pute zangi muda Fatu Fatuma.
Niko guy since I saw ya, niko high since I saw you are. Si shy mark, I'm sure you are. Jina neza build up. My dance, I dance slower. Back forth, my wine slower. Na kunem yo a chauffeur. Na mok big with the long. Enjoy dax, enjoy dax, ndain dax. Jay naked in dax. Njendani. Kwame kwa shingo katai.
Kuna goshodo ameniweza, na nasikia lazima kudekeza. Chida ukingia inameza, na nasikia huyu dema na itwa Fatuma. Anapenda za mabuda Fatu, amejaza nyuma kahuda Fatuma, tuwa pute zangi muda Fatu Fatuma. Akona hips, lips, na pia the tits. Ananimaliza vile miumaliza beats. Ananini na nataka nani. Wamebeba mebebea dijirani, lakini shida yake anapendaga sana mani. Na kuna niga hawezi kumtamani, na yeah hawezi tozika kitu haiko ndani.
Sina ganja, kuna venye sija kanjwa. Utazamwa, izi yadi utakazwa. Cheki madam, uyo ndo lipima adam. Kuna venye, neza ngoro utoshe. Kuna venye, neza pangwa upote. Kani mboka, zezi chora giza bana. Kani pana, zezi za mandani bana. Kakondaka, zezi towa inje bana.
Kuna goshodo ameniweza, na nasikia lazima kudekeza. Chida ukingia inameza, na nasikia huyu dema na itwa Fatuma. Anapenda za mabuda Fatu, amejaza nyuma kahuda Fatuma, tuwa pute zangi muda Fatu Fatuma.
Kwela ni wanga kimbetea yo wa trip. Chill sufuri juwa tambui uros clad. Baga pleasure ni kijicha kagandipi. Anambota vitu fure bado waga mnasi. Dating the baga juu kwangezo siriengeshi. Wolipa jenas dema love me vibe. Nili wadosho juu niendo na die. Bad mendongo wolipa jiendo wa mine. Jena hola dema
jena kata sosi baby kaki. Nikilewa nacheza na taxi. Nina ujuzi ya kundasu taxi. Unopuzi ya kuficha lasin. Chali ya kia madoyo kati wanaku. Akikosa doa takati wa skuma.